gracious heavenly Father.
Baba wethu sasizulele nomusa siyayibonga ubulo bobusuku ngoJesu indodana yakho owafika emhlabeni futhi wenziwa isono ethatha indawo yethu futhi efa esiphambanweni ukuze kuthi thina ngokulunga kwakhe silungisiswe ngokukholwa kwethu emsebenzini wakhe. Siyakubonga ngalokhu ukuthi sinale nhlanhla emahoreni lapho kungekho themba kwilutho lapho onke amathemba okuphepha kwezwe noma onke amathemba impilo yasekhaya iphukile. Isizwe sigcwele izimbobo, izizwe zivukela izizwe, imibuso ivukela imibuso, imvelo qobolwayo inemeza ukuphela sekuseduze, ukuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo, amakakasi amakhulu olwandle, ukubhonga kolwandle. Sijabule kakhulu ukuthi kukhona idwala liphakeme kunami isiphephelo esikhathini siyakubonga ngalokhu. Besingacela Baba ukuthi uzoqhubeka abe nathi njengoba siqhubeka nohambo, kwenze kube umcimbi okhethekile kulobu busuku Baba. Sinikezele ngamakhadi omkhuleko amaningi kule ntambama ukuthi laba bantu bazokhulekelwa ogulayo, kwangathi kungebe bikho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu lapho inkonzo isiphelile. Kwangathi sonke isoni lapho umfowethu David enza ukubizela ealtare njengenjwayelo ebusuku, siyakhuleka Baba ukuthi izoni wonke wesilisa noma wesifazane phakathi lapha ongeyena umKristu kwangathi bangakwemukela njengomsindisi wabo siku, kwangathi abahlubuki bangeza ekhaya kuNkulunkulu beqonda ukuthi hora seliseduze. Sicela lokhu egameni likaJesu, amen. Ningahlala phansi. Ngiyabonga.
This has been an unusual day for me.
Lolu kube usuku olungejwayelekile kimi. Ngibe nenhlanhla enkulu namhlanje ukuvakashela izinhlangano zeAbundant Life neFaith Digest. Wena nenhlanhla kanjani ninabantu lapha ukuba nabanjalo edolobheni lakini, ukuthi uNkulunkulu ubathathe kanjani abafana ababevamise ukuma ekhoneni lapha eSand Springs benenkostini, obabili ndawonye futhi babe nomhlangano wasestradini futhi namhlanje unezwe ezandleni zabo cishe impela ngaleli vangeli elikhulu. Ngimbonga kanjani uNkulunkulu ngokusuka ekujuleni kwenhliziyo yami ukuthi wake wathumela lawo madoda.
May the Lord continue to bless.
Kungathi inkosi ngaqhubeka nokubusisa umfowethu Oral Roberts nomfowethu Tommy Osborne.
Now it always thrills.
Manje kuhlale kuyichuchumisa inhliziyo yami ukubona inkosi siza abantu bayo yenza into ethize eyinzuzo. Ubuso ngabonye ngethola amadoku ebekwe lapha nezincwadi yamaletha. Manje siyakholelwa kulokho, sikhulekela lezo zindwangu. Manje kade ngifunda izinye ezithe ungaligcoba leli doku mfowethu Branham na. Awu, ukugcoba iduku kulungile ngokuphelele futhi siyakholwa ukuthi noma yini uNkulunkulu azoyibusisa siyilungele. Kodwa uma niqaphela emibhalweni ngokungagcotshiwe bathathe emzimbeni kaPawulu amaduku nezindwangu. Ngikholwa ukuthi uPawulu wayengoqavile umsuka aninjalo na. Ngakho ngicabanga ukuthi lapho wathola khona lokho ngokusendabeni yengane yomshunemi ivuswa noma umfana omncane wavuka kwabafileyo. Kumbulani watshela uGehazi, thatha lelo dondolo uhambe ulubeke phezu kwengane. Wayazi ukuthi yonke into ayeyithinda yayibusisiwe, kodwa ukukholwa kowesifazane waseShunemi kwakungeke odondolweni kwakungumprofethi. Ngakho wahlala naye waze wahamba futhi wabeka umzimba wakhe oqobo wavundla kwengane futhi yaphila. Manje sile inkonzo enkulu yalokho, hayi inkonzo enkulu njengoba abazalwane lapha benayo kusobala. Bengiqaphela ngekathi ngifika ekhaya ngabuka uBilly ngathi uyazi ihhovisi lami lizobukeka lilincane impela kusukela manje kuqhubeke. Nginemshini yokubhala emibili ehlezi ekugcineni kwenqola, leyo yindawo yami, kodwa ngathi kuzobukeka kukuncane impela kusukela kulokhu kuqhubeke. Kodwa kanjalo ukuthi phakathi lapho sikhulekela amaduku iziqephu ezincane zendwangu futhi sizithumele emhlabeni wonke ndawo zonke, nenkosi ibusisa imizamo yethu ebuthakathaka kusiza abantu. futhi manje uma ungasithola sisodwa emhlanganweni futhi ubufuna sisodwa awu ngizojabula ukukuthumelela sona ngibhalele nje futhi ngingenza kahle ukuthola ukwanele ukukhokhela lokho ebesikade sikusebenza ukuthi akube kubili lapho ideskini ngakho singahle sithi ukuba late kancane ukukuphendula kodwa sizokwenza konke singakwenza ukubuyisa kuwe ngqo ngaphandle kwenkokhiso ngakho thumela uma ukufisa manje umfowethu Duplessis uyisikhulumi futhi ngokwejwelekile uyakhuluma ubusuku ngabonye futhi uma ngingena kungaba kuhle nje ukuqala umugqo omkhuleko Manje namhlanje sinqumile ngitshele indodana yami ukuba ize ngapha futhi inikeze idlanzana lamakhadi omkhuleko ukuze sikhulekele abagulayo kulobu busuku ngokubaletha emgqeni omkhuleko futhi sibakhulekele. Ubusuku ngabonye sethembele kumoya ongcwele ukuba siphume manje nokubiza abantu futhi anazise ubukhona bakhe bulapha. Manje angikholwa ukuthi ukhona noma yimuphi umuntu emhlabeni ongakuphulukisa ukuthi ngishona kudokotela ukuphulukisa kungokukaNkulunkulu yedwa ngiyinkosi ephulukisa zonke izifo zakho manje sibonga uNkulunkulu ngodokotela bethu nezibhedlela zethu futhi asizama inhlobo ukubalahla ngitsala kodwa akukho umuthi ozophulukisa umzimba wakho manje khumbulani nje lokho akukho umuthi owake wasungulwa noma ozoke ube khona ozophulukisa unikeza umunye uzomsiza unike omunye futhi uzombulala ngakho akukho ukuphulukisa isibonelo nje uma ngisika isandla sami akukho umuntu ezweni wokuphulukisa isandla sami ukusikeka okwejwelekile ngommese uma bekungaphulukisa ukusikwa ummese esandleni sami bekungaphulukisa ukusikwa ummese ebhantshini lami bekungaphulukisa ukusikwa ummese kuleli deski khona-ke ungahle uthi xolo ungahle uthi mfoti pranem umuthi awenzelwanga ukuphulukisa ibhantshi lakho wenzelwe ukuphulukisa umzimba wakho kulungile uma nginquma isandla sami ngiyowa ngife futhi bayongithatha bangikhiphele endaweni yomngcwabi futhi bagqumisa umzimba wami ngoketshezi oluyongenza ngibukeke njengowemvelo iminyaka engamashumi amahlanu nsuku zonke odokotela ababedlula bonke emhlabeni bebengeza bakuthunge lokho banginike umjovo kazifo zonke bagcobe ngomuthi wezibazi kanjelo njalo kukho futhi eminyakeni engamashumi amahlanu kusukela manje ukusikeka kuyobukeka njengoba nje kwakunjalo ngenkathi ngisisika Ngani wena uthi impela ukuphila kuphumile kuwe manje ke yimuphi umphulukisi umuthi noma ukuphila na ukuphila ngumphulukisi yabo umuthi awukwazi ukwakha izicubu uma bengikwenza imoto yami futhi ngephuka ingalo into yokuqala bengiyohamba ngithi dokotela ngingene ngithi lungise ingalo yami ukuba ke bengingenile ngithi phulukise ingalo yami dokotela ngifuna ukuqeda ukugwedla imoto yami ubeyothi ngani udinga ukuphulukiswa ngkwengqondo mfana futhi ubezobeqinisile ngoba ubengephulukise ingalo yami Awungiyethi awusiye umphulukisi na? Ubeyothi impela ngeke ubeyothi ngizoyilungisa ingalo yakho ngiyibeke endaweni kodwa uNkulunkulu uzodingeka ayiphulukise kunjalo uNkulunkulu nguyena kuphela umphulukisi okhona. Ngike ngaba nengxoxiswano kwaMayo Brothers nemitholampilo eminingi emikhulu futhi angikaze ngibe nowodwa okwamanje ozongitshela ukuthi babengabaphulukisi bona kwaMayo omdala lapho abangithatha khona futhi bangikhombisa lelo phawu olukhulu ayenalo lwathi asizisho ukuthi singabaphulukisi kuphela sizisho ukuthi sisiza imvelo munye umphulukisi lowo nguNkulunkulu lelo yiqiniso ngenza leso sitatimende ngesinye isikhathi nomunye emva kwenkonzo wangibamba wayesethi kuthiwani-ke ngomjovo kazifo zonke mfoti pranem na ubulala amagciwane abangela ukubanda awu ngathi umjovo kazifo zonke ufana nje nokuthi ubunendle egcwele yamagundane edla izimbobo ndawo zonke futhi ukhiphe ushevu othize wamagundwane futhi wafaka ushevu emagundaneni lokho akuyipheshe imbobo lokho nje kubulala amagundane kunjalo yilokho okwenziwa umjovo kazifo zonke noma yimuphi omunye umuthi kona nje ngesinye isikhathi sibulala amagciwane nekunye nokunye kubulala igciwane kodwa uNkulunkulu uzofanele akuphulukise kunjalo kungukuthi konke ukuphulukisa kungokukaNkulunkulu ngakho yiba nomusa nje kuNkulunkulu kholwa uNkulunkulu uNkulunkulu uzokunakekela konke okunye kunjalo ngakho sikhulekela abagulayo asibaphulukise abagulayo ngibone amashumi ezinkulungwane zezifo ziphulukiswa ngempela abane benamarekhodi okuvuka kwabafileyo enkonzweni yami uqobo encane kodwa angikaze ngiphulukise muntu kwamanje ukukholwa kwabo emsebenzini osuqediwe uKristu awenze eCalvary yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina futhi manje ngokukholwa kwakho kulowo msebenzi osuqediwe owenza umsebenzi kungaleyo ndlela ke uyakuvuma futhi ungumpristi omkhulu owokuvuma kwethu angenze lutho kuwe uze kuqala uzisho ukuthi ngaphandle kokuthi uvume akusho ngemivimbo yakhe ngaphulukiswa khona-ke ungumpristi omkhulu ukuba asinxusele phezu kokuvuma kwethu futhi uma lokho kungesilo evangeli angikwazi futhi benginephutha kodwa ngimbonile kwenza kakhulu impela othile umfundisi wathi kimi esikhathini esithile esedlule wathi angikhathali uma isithunzi sendoda enomdlamvuza siyovuka ngokwejelekile ngokuphelele angikhathali ukuthi ubuyothini angikukholwa ngathi impela akusikho kwakungesikho okwabangakholwayo kwakungokwamakholwa nje yilokho kuphela okwakuhloselwe na abangakholwayo abasoze bakubona nabo kwakungahloselwe abangakholwayo kwakuhloselwe amakholwa okholwayo konke kuyenzeka ngakho sine imelika igcwele amakholwa angamajuda abantu abangamajuda babenomkhuba wokubeka izandla lokho akuzange kube sebandleni labezizwe cha bomnumzane kwakungokwamajuda kuphela uma niqaphela kwakukhona umpristi owathi ujayiru wathi kujesu wazobeka izandla zakho phezu kwendodakazi yami futhi izophila yayigula kakhulu beka izandla zakho phezu kwayo kodwa kumroma owezizwe wathi angifanele ukuba ungene phansi kophahla lwami khuluma izwi nje inceku yami izophila niyawubona umehluko na e-afrika silethe sakhuphula umugqa omkhuleko futhi cishe abantu abathathu noma abane babedlule emqeni womkhuleko ethekwini iningizimu afrika umfowethu u-Du Plessis avela khona futhi balinganisela baphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu emizuzwane nembalwa emva kwalokho abantu abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu bemukela uJesu Kristu njengomsindisi womuntu siqu futhi izinkulungwane umfowethu uBosworth walinganisa ubabayi uBosworth omdala ucishe impela nonke namazi ngiyakhohlwa ukuthi izinkulungwane zingaki azilinganisela kwabakhubazekile nezishosha nezimpumputhe izinyonga bashiya amakheyini abo nezinduku zokuqhugela nezinhlaka zemibhede kulele phansi ngqo futhi basuke bahambe ngoba bakukholwa babebone into ethize yangempela futhi bayikholwa kodwa ngandlela thize futhi lapha ekhaya sifuna izandla zibekwe phezu kwabantu lokho ngokuthi lokukholwa kwenu bakube kini ngakho siyajabula njalo ukukhulekela abagulayo kodwa indlela yangempela kithi ukuba sikwemukele ngokwazi ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi manje uma nigcina amarekhodi ezinkulumo ezincane nje cishe imizuzu eyishumi nanhlanu ngingathanda nje ukuba nombhalo wasesiteji omncane kulobu busuku ukuba ngithi ukuzizwa ngilapha emhlanganweni futhi ngifuna kufunda evangelini likamathewu ngcwele isahluko seshumi nane nevesi lamashumi amabili nesikhombisa futhi uJesu wakhuluma kubo masinyane wathi yimani isibindi yimina ningesabi ngiwuthanda kanjani lowo mbhalo kufanele ukuthi kwase kuyoshonelanga ngakho konke ngingakubona ngamehlo engqondo ngenkathi omkhulu umdobi onezinkonyane emuva ephushela isikebhe sincane echibini wakhwela yena uqobo futhi phezulu edabula ezihlalweni futhi wathola indawo yakhe eceleni komfo wabo u-Andrea wayesehlala phansi lapho ngamunye ethatha isigwedlo futhi eqala kudonsa isikebhe esincane echwebeni elibushelelezi santweza ngokushesha saphumela echwebeni emva kokuba okugcina esevayizile wavalelisa ugweni ebavayizelisa ebavalelisa lapho bewele echweba futhi baphumela kude ngokwenele lapho babengasakwazi ukubona noma ukuvayizela kufanele ukuthi kwakungujohane osemncane wama umzuzu futhi wathatha isandla sakhe ukwesula umjuluko ebunzini lakhe wathi bazalwane ngenkathi ngisengumfanyana nje ngiyakhumbula ukuthi mama wayevame kungiphakamisa kanjani ezindaweni zakhe futhi angifundele imibhalo engcwele ukuthi wayevame kanjani ukufunda futhi angitshele ukuthi ngenkathi abantu bakithi befika kulelizwe elihle bekhuphuka bephuma eGibhithe lapho ababekade besebugqilini khona iminyaka engamakhulu amane ukuthi uJehova uNkulunkulu omkhulu wanisa isinkwa sivele ezulwini futhi wadla abantu bakithi iminyaka engamashumi amane ehlane futhi ngiyakhumbula ukuthi ngangivame kanjani ukuthi mama ngabe izingelosi zasibhaka leso sinkwa futhi zasithumela ezansi kubantu bakithi na futhi wayethi kimi Joni omncane angikholwa ukuthi izingelosi zasibhaka leso sinkwa ngikholwa ukuthi uNkulunkulu umdali omkhulu wamazulu nomhlaba wavele wakhuluma izwi futhi wadala leso sinkwa esondla abantu bakithi futhi manje bazalwane yimuphi umbono ebeninawo kunentambama ngenkathi nimbone ethatha lawo mabhiskidi amancane amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi uphakela izinkulungwane ezinhlanu na impela asilandele umkhohlisi njengoba abantu besho ukuthi siyamlandela lo muntu unokuhlangana ukuthile noJehova uNkulunkulu ngoba wayekwazi ukudala isinkwa ezandleni zakhe ngqo. Angikholwa angahle ukuba wathi ukuthi lo muntu ungumprofethi wamanga. Ngiyakholwa ukuthi silandela indodana kaJehova uNkulunkulu. Awukwasho Simoni umdobi omkhulu qiniso khona nje ngaleya lapho babayi nami sasivame ukudoba iminyakeni edlule wathi kimi ngelinyanga sengiyagoga Simoni futhi ngizamile ukukhonza uNkulunkulu yonke impilo yami futhi ngiphile nje ngokwethembeka njengoba ngangazi ukuthi kanjani futhi ngikukhulisile mfana wami ukuba ukholwe uNkulunkulu ofanayo kodwa kubonakala sengathi mhlawumbe ukuthi ngeke ngibone othenjisiwe. Kodwa usengumfana osemncane nokho ngahle umbone futhi manje ndodana ngaphambi kokuba ngimuke ngifuna ukugxilisa lokho enhlizweni yakho.
Peter might have said that his father was talking.
UPetro angahle kuba wakusho lokho ukuthi uyise wayekhuluma ethi ndodana ungalokho uthi usuke emibhalweni nganoma yini eyenzekayo hlala nezwi. Manje uMose umprofethi wasitshela ukuthi inkosi uNkulunkulu wethu iyovusa umprofethi phakathi kwethu ngolunye usuku phakathi kwabantu bakithi nalo muntu uyoba nguMesiya uzoba ngumuntu umuntu ojwayelekile nje ovuswe phakathi kwethu. Kodwa uyomazi kanjani ndodana uzoba ngumprofethi futhi uzokhumbula ukuthi lowo nguMesiya uzayo sekube yisikhathi eside lelozwe laba nomprofethi. Kwasekuthi ngenkathi uAndre efika ngalolo suku futhi wangexoxela ezinye zalezo zindaba ngalo Jesu waseNazaretha ngikungabazile bazalwane enhliziyweni yami ngikungabazile ngempela. Ngase ngithi Andrea uphupha imini hlakanipha futhi ngamphatha kabi impela. Kodwa ngolunye usuku wangincenga ukuba ngihambe futhi ngenkathi ngenyuka ngaseceleni kwendoda ngaqaphela ukuthi kwakungekho lutho olungajwayelekile ngayo kodwa yaphenduka yangibuka yayizithi igama lakho nguSimoni noyihlo kwakungujonase. Akusekho kuphela ukuthi wayengazi kodwa wayemazi lowo omesabayo uNkulunkulu baba wami omdala. Lokho kwakuxazulule kimi bazalwane ngakholwa ngayo leyo nkathi ngaphambi kokuba ngize ngimbone ehlephulana noma yisiphi sinkwa futhi asibusise. Ngakholwa ukuthi lowo kwakungumesiya ngokuba ubaba wami wayengifundele khona emibhalweni futhi ngiyazi ukuthi imibhalo ikamba manga. Ngakho ngeneliseka ukuthi lowo kwakungumesiya. Kufanele ukuthi kwakucishe kube ngaleso sikhathi ukuthi ukuthi uPhilip angahle kuba wathi kodwa bazalwane benifanele nibone ubuso bukaNathanayeli umfowethu uNathanayeli ehlezi lapho enhlokweni yesikebhe. Benifanele nibubone ubuso bakhe ngalolo suku ngenkathi kade sasikade sixoxa omunye nomunye futhi ngenkathi ngimenyusele bukhoneni bukaJesu futhi ngangimtshelile ngezinto eyayenzeka kodwa wathi ho lokho nje yinto ethize oyicabangayo. Kodwa ngenkathi engena ebukhoneni bukaJesu washo kuye lokho ayeyikho ukuthi wayeyindoda eqotho indoda elungileyo futhi kwamangaza umfowethu uNathanayeli. Kodwa ngenkathi emtshela ukuthi wayekuphi ngaphambi kokuba eze emhlanganweni uNathanayeli wayenelisekile ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu. Khona ke uAndre omkhulu kaqa uSimoni ngakho kuba washo into ethize njengale kodwa sazizwa kanjani sonke ngekathi esithumela umzini kuyothenga isinkwa na futhi ngekathi sibuya samuzwe ekhuluma nomunye futhi sathi nyelele sasandela ukulalela ukuthi kwakuyini futhi kwakukhona owesifazane ophawulwe ngodumo olubi emile ekhuluma naye esangweni laseSamaria emthonjeni futhi samuzwa emcela ukuba ahambe ayolanda indoda yakhe futhi saqalaza omunye nomunye wayesethi anginandoda sacabanga ngayo leyo nkathi ukuthi kwabakhona ukushelela ndawo anginandoda futhi kodwa wambuka ngo ebusweni wayesethi usho kahle ngokuba ubona amadoda ayisihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho.
Did you notice
bazalwane nikuqaphelile ukubukeka kobuso balowo wesifazane na ngokushesha waphenduka wayesethi mnumzane ufanele ukuba ngumprofethi siyazi umesiya uzofika futhi uzositshela lezi zinto waseke enikeza lokho okwenele konke induduzo eyenelisayo kulowo wesifazane futhi wathi nginguye okhuluma kuwe. Nikuqaphelile ukubukeka kwakhe na ngenkathi ephenduka nalokho kubukeka kunokuthula ebusweni bakhe ekijime ngena emzini ememeza nhlangothi zombili wozani nibone umuntu ongitshela izinto engizenzile akuyena yini umesiya lona esimbhekile na ngabe lona kusuye yini umprofethi uMose athi uyovuka ngezinsuku zokugcina uyoba ngoyedwa phakathi kwethu na uphandle lapha emthonjeni manje umuntu ongitshela izinto engizenzile.
And did you notice, brethren, when those Samaritans
futhi niqaphelile bazalwane ngenkathi lawo maSamaria evele emzini bakaze bamcele ukuba akuphinde lokho nakanye babenelisekile ukuthi lawo kwakungumuntu futhi bakwazi isikebhe esincane lapho sikijimela ngaphesheya kwechibi kufanele ukuthi kwakucishe kube ngaleso sikhathi ukuthi usathane ufanele ukuthi wasukume wayesethi ho ngibabambe bebodwa ngaphandle kwakhe manje siyisikhathi sami sokuziphindiselela ngabo ngokuba bebekade bekhipha amademoni ami kanjalo njalo ngakho ngizoziphindiselela ilapho usathane engaziphindiselela khona lapho ethola ukuthi uhambe ngaphandle kukajesu yilapho usathane ezothola khona ibandla lapho uthola ukukhathalela kakhulu kwenye into ethize ngaphandle kwemihlangano yomkhuleko lapho uthola ukukhathalela kakhulu ukuthi ufanele ube nokukhula kwemvelo esikhundleni sokukhula komoya khona ke khumbulani usathane usendleleni yakhe ukubambile ngaphandle kwakhe. Oh uNkulunkulu ngumkhuleko wami vusa ibandla futhi liye kweyifeshile ndala imihlangano yemikhuleko yobusuku bonke vusa abantu bavukele esimeni sendawo sokomoya.
Oh
kuthatha lokho kuletha abantwana embusweni kuthatha isimo sendawo khona kulobu busuku sisahlezi lapha uma lesi simo sendawo esifanele besingenzeka lonke leli qembu belizophinde ligcwaliswe ngomoya ongcwele wonke umuntu ogulayo ubezophiliswa yisimo sendawo esikwenzayo. Ungathatha iqanda lesikhukhukazi bese lifaka emshinini wokuchamusela futhi ugcine isimo sendawo sikahle liyochamusela inkukhu hhayi umshini wokuchamusela niyabo ngenxa yokuthi isimo sendawo esibalulekile. Beka iqanda lenkukhu ngaphansi kwenja iyochamusela inkukhu isimo sendawo futhi lokho okukubizayo ebandleni namhlanje hayi kakhulu isivumokholo esinesitashi nesayensi ezenkolo kodwa umoya kaNkulunkulu ophilayo uthululeka phezu kwabantu bakhe ukuletha isimo sendawo sokomoya hayi noyedwa othi ngikholwa ukuthi yilokho omunye ngikholwa ukuthi yilokho kulukhuni kumoya ongcwele ukuba usebenze niyazi ukuthi umoya ongcwele wafika nini kokuqala na kwakungosuku lwePentecost ngenkathi babendawonye bonke futhi bekuzena kunye kwasekuthi ke kwavela ezulwini ikakomo kwangathi yokukhumbuza komoya onamandla babefanele balungise isimo sendawo yilokho esikudingayo namhlanje bazalwane sisemuva le bandla belifanele libe ngamamayela isigidi phezulu emgwaqeni lapho sithatha njengalokho okwenzeka ngaphesheya lapho e-Afrika ngolunye usuku ngenkathi umfowethu uBilly Graham oyigugu ngenkathi lo mhindu ephuma lapho futhi wenza inselelo enjalo ephikisana nezwi likaNkulunkulu ophilayo ngokukhombisa ukuthi sidinga esinye isimo sendawo esikhundleni sesayensi ezenkolo. Sidinga amandla kamoya ongcwele phakathi kwethu, amadoda avumayo ukuma kulokho uNkulunkulu athi kuyiqiniso. Isimo sendawo esisidingayo, mhlawumbe ngalolu suku olukhulu lwempumelelo, ukuthi besikhathalele kakhulu impumelelo sesize sashiya into esemqoka. Mhlawumbe sichazukele uhlobo wenu oluthize lwentukuthelo yengane ngaphandle kwakhe. Asifanele senze lokho. Isimo sendawo yindawo esifuna kuyo uKristu. Manje akambanga waya kude kakhulu kubo-ke kathi ayazi ukuthi babezomdinga. Ngikholwa ukuthi uyazi kulobu busuku ukuthi siyamdinga. Siyazi namhlanje ukuthi siyamdinga. Ngiyamdinga, niyamdinga, sonke siyamdinga. Ngidinga kuningi kwakhe, ngidinga okuningi kwakhe. Kunento eyodwa engingeke nganeliseka ngayo, ngenele ngoNkulunkulu. Oh, futhi njengoba singazithethela sihambe, khona-ke uNkulunkulu angangena. Kodwa sifanele sizidedise thina endleleni imibono yethu qobo. Sivumele umoya ongcwele angene futhi asikhombise izinto ezizayo. Wathi uyakwenza futhi asikhumbuze izinto. Manje Jesu azi ukuthi labo bafundi babezongena enkathazweni, wakhwela iqumo eliphakeme kunawo wonke ayengalikhwela phezulu le esiqongweni sentaba ukuze abone konke ngaphesheya kwechweba. Ngokuba wayazi ndawo phakathi lapho ukuthi babezongena enkathazweni, bathi nje bangasuka ebusweni bakhe noma basuke ebukhoneni bakhe. Wayazi ukuthi uSathane wayezobalandela futhi wakhwela intaba ephakeme kunazo zonke ukuze akwazi ukubuka yonke indlela ngaphesheya kolwandlekazi ukuthi ababone baze bafike kupheleni kohamba. Akabenzelanga lokho kuphela, kodwa wakhwela intaba ephakeme kunazo zonke eyayingakhwelwa. Wakhwela intaba eCalvary futhi kusukela lapho kuqhubekela phezulu ngaphezulu kwenyanga nezinkanyezi yonke indlela phezulu ezulwini ukuze akwazi ukubona kusukela ephakadeni kuye ephakadeni, ngokuba wayazi ukuthi ibandla lakhe liyoba nesidingo futhi yena iso lakhe liphezu komzulile. Futhi ngiyazi ukuthi ubhekisisa lo mhlangano kulobu busuku uzama ukuthola umuntu onokukholwa ozomkholwa futhi angangabaze futhi aphushe azungeze futhi yenze zonke izinhlobo zezinto ezingumgunyathi, kodwa ukholwa ukuthi ubulula bukaNkulunkulu ezweni lakhe yilokho akusho ukuthi kuyiqiniso. Wakhwela izingange zasenkazimulweni, waqhubeka wangena ngaphezulu kwenyanga nezinkanyezi ekuvukeni kwakhe. Umprofethi wathi ngenkathi esaphakeme kakhulu phezulu lapho ukuthi mhlawumbe yena nabangcwele bethestamente elidala endleleni enyukayo. Ngani? Sengiyazibona izingelosi zibuka ngale kwesango futhi zamemeza kakhulu phakathi lapho. Abangcwele bethestamente elidala bathi, phakamani nina masango aphakade, futhi phakamani futhi makuthi inkosi inkazimulo ingene. Nezingelosi ngaphesheya kwamasango zathi, ngubani inkosi inkazimulo engenayo na? Inkosi yamabandla enamandla empini. Futhi bacindezela inkinobho, amasango amakhulu andiza avuleka. NoJesu nabangcwele bethestamente elidala bamasha besa ngaleso sitalade. Abanqobi ohe phezulu esihlalweni sobukhosi sikaNkulunkulu wayesethi, nampa Baba, imanga kwasukunini sami, ngize ngenze zonke izitha zibe yisenabelo sezinyawo zakho. Futhi namhlanje uhlezi lapho emandleni nikazimulo elibhekisisa njengokhozi oludala nje. Ngangigibele esiqongweni samawa ngolinye usuku ngihlole izikhomo futhi ngaqaphela isiphepho siza nomama wokhozi omdala. Wayethathe abancinyane bakhe behlele esigodini futhi babesezansi lapho nje benethubhili lephentekostali ziphenduka phezu kolunye nolunye okokuqala zize ziphume esidlekeni esidala esinamathelayo futhi zazisezansi lapho zidlala njengabantwana abancane. Lo mama khozi omdala wandiza yonke indlela ebuyela phezulu kwelikhulu itwa liphakeme futhi wasonga nawo maphiki amakhulu amanye awo amafidi ayishumi nane ukuvunda futhi wabhekisisa phansi lapho kulezo zingane ezincane kayodwa kungcono ingezi ngakweyodwa. Wayeqaphile wayemi phezulu lapho nalawo amakhulu amehlabukhali ayekwazi ukubona amamayela namamayela. Iso elibukhali kunawo wonke likhona ukhozi ubhekisisa phansi. Ngani ungakwenza? Uma uklebe uzama ukululandela umuyo ohlakazeka emoyeni. Ngakho ukhozi luyinyoni eyakhiwe ngokukhethekile futhi lufanele lube neso elakhiwe ngokukhethekile ukuze lukwazi ukubona ukuthi lukuphi. UNkulunkulu nguJehova khozi futhi zisihlaleni senkazimulo ebheka abantwana bakhe bekhululekile nje benesikhathi simnandi. futhi emva kwesikhashana kwaba khona isiphepho esaqalayo lowo mama khozi omdala wehla kulelo dwala wandiza wehla wenyedlula lapho futhi wamemeza kakhulu zonke lezo zinkozi ezincane zabamba amaphiko akhe ngezinyawo zazo zathatha umlomo wazo omncane zase ziwuhuka kolunye uphaphe oluqinile lwazi phakamisa ngalawo amaphiko amakhulu lubhakuza likuleso siphepho lahamba laqonda ngqo embotsheni yedwaleni ngabopha ihashi lami ngase ngigijima ngizungeza isihlahla ngimemeza kakhulu ngakho konke engangingakwenza ngathi oh iso lakhe liphezu komzwilili futhi ngiyazi uyangibhekisisa ngelinye ilanga uzokwelula amaphiko akhe amakhulu bese edla ngifuna ukubamba leso esidala isiphambano esimadladla futhi ngibambelele kulokho kuze kuthi umoya ngcwele ungidonse ungikhiphe kule ncushunqushu esikuyo namhlanje uma ugula kulobu busuku bamba isithembiso sikankulunkulu nisesiphambano sokuvuka bambelela lapho aze akukhiphe nango wayelapho konke amathemba lalingasekho mhlawumbe unjalo kulobu busuku mhlawumbe udokotela uthi awusakwazi ukuphila kade mhlawumbe ucabanga ukuthi weqe umugqa ohlukanisayo awukwazi ukusindiswa yiphutha lelo unqobo nje uma unonkulunkulu owenele ngawe ukuba uze lapha kuleli bandla kulobu busuku kukhona amathemba ngawe ukuba usindiswe inqobo nje uma umoya kankulunkulu usebenzana nawe futhi inqobo nje uma unokukholwa kwenele ukuba uze lapha ukuba ukhulekelwe ukuba ungene ngaphansi kwesimo sendawo kankulunkulu ophilayo ngaphansi kwesivikelo sakhe namaphiko akhe uma nje uzosebenzisa lokho kukholwa futhi ubambelele esithembisweni sikankulunkulu uzosinda unkulunkulu wakwethembi isa kuyilokho uNkulunkulu akusho lapho ne ngiqakele isiphepho sibaneka nombani unqamula izibhakabhaka nabagagasi amakhulu ngekathi udeveli wayephephetha ushevu wakhe uphume emlonyeni wakhe kanjalo futhi eletha amagagasi yonke indlela esuka phansi ekugcineni kwechweba odeveli abayizinkulungwane eziyishumi behlezi bekhala bezungeza sizobathola emizuzwini embalwa isikhashana nje sizobathola ngakho lapho wayephephetha umoya wakhe ushevu ukuphazamisa ibandla eliningi inhlangano yebandla eliningi enkulu abantu abaningi bemelika ekahle ezama ukuphephetha ushevu wakhe kubo futhi athi izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into okuthiwa ngumpapathizo kamoya ongcwele yilokho kuphela akwaziyo yilokho kuphela abakwaziyo ngiyanitshela ujesu kristu nguyena izolo namuhla naphakade usenguye ngikathi amagagasi amakhulu ehamba cishe impela wonke amathemba okuthi bayoke basindiswe kwenzeka babuka futhi bambone eze ehamba phezu kwamanzi kodwa ingxenye edabukisayo yakho kwakungukuthi bangane babesaba babecabanga ukuthi kwakuyizipoki futhi leyo yinto efanayo yenzekile ebandleni namhlanje besaba lona themba kuphela elingabasindisa ithemba kuphela elingabasiza bayasaba futhi ngekhole uma ujesu ubengeza kulomhlangano kulobu busuku futhi abonakale ngesimo somzimba emzimbeni ubeyosho izinto ezifanayo azisho lapha ningesabi mina ubani sibindi ngiyakholwa ukuthi ulapha manje ngikholwa ukuthi umoya wakhe ongcwele ulapha ngoba wenza izinto ezifanayo azenzayo uveza uhlobo olufanayo lwesithelo oluveza ungabi nakusola nhlobo uvimbela kuphela amanye amakholwa ngenani ekuvumelaneni kunye nithi nkulunkulu siyakubonga ngokuthumela umoya ongcwele kithi futhi siyawukholwa futhi nguwe futhi siyakwemukela asicabanga ukuthi kungukukhonza imimoya yabangasekho noma isipoke ezithize siyakholwa ukuthi nguwe nkosi ngoba umbhalo washo njalo futhi wawethembisa futhi silapha ukuba siwemukele futhi lapho sinikhulekela kulobu busuku ngenkathi kungesikho ukuthi kuphela ngiyanikhulekela kodwa leli qembu labefundisi lapha lapha bacala onke endaweni asisuye nje oyedwa okhulekayo sonke siyakhuleka ukuba bengigula phandle lapho ngingena kulo mugqa bengiyofuna ningikhulekele nonke futhi impela bengiyo uma benginengane yami phandle lapho ukuba benginomkami ngena kulowo mugqa omkhuleko bengiyofuna nonke nibe qotho ngempela ngakho futhi uma ubumi lapha ukuba ukhulekele ubaba wami noma mama wami noma udadewethu noma umfowethu noma abathandekayo ngiyofuna ubeqotho umfowethu futhi ngifuna ukubaqotho nami futhi nginitshele lutho kodwa lokho okungumbhalo uKristu usevele uniphulukise nonke usuphulukisiwe iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalombili selokhu yalinyaza ngenxa yeziphambeko zethu ngemivimbo yayo siphulukisiwe thina futhi ukuba ubemi lapha kulobu busuku emzimbeni wenyama lowo mzimba uhlezi ngakwesekunene sikankulunkulu somandla nxa ubuya isikhathi asisayikuba bikho kuzoba khona uhlwitho nebandla lizokunyuka ukumhlangabeza futhi libe naye siyohlangana nenkosi emoyeni ngenkathi ibuya ukufika kwayo kuzoba njengombani ukhanya uvele empumalanga ngisho nasentshonalanga kuyakuba njalo ukufika kwayo futhi onke amehlo ayombona onke amadolo ayoguqa nezilimi zonke ziyakumvuma kodwa umoya engcwele wakhe ulapha kusukela ezinsukwini zikaLuther baphila ngaphansi kokulungisiswa izinsuku zikaWesley bathe ukuphakama kancane ibandla liba sengcosaneni ngesibalo phansi kokungcweliswa bese ke kufika umnyakazo wePentecostali okwakungumbhaphathizo kwamoya engcwele noma ukubuyiselwa kweziphiwo manje singena nje ngaphezu kwalokho ukuya etsheni bekuvala phezulu bandla lizofanele libe njengeumoya ebandleni nomoya okuye uzofanele ufane ngenkathi uNkulunkulu eqinisa isivumelwano no-Abrahama nikaphelile ukuthi wenzani babulala lezo zilwane base befaka amajuba kanjalo njalo phakathi lapho futhi benze isivumelwano na yini isivumelwano na eMelika sithi masenze isivumelwano kulungile sizoba nelantshi encane sizoxhawulana futhi sithi sizovumelana leso yisivumelwano ngale Japan lapho wenze isivumelwano baphosa usawoti omunye komunye leso yisivumelwano emazweni eMpumalanga ngesikhathi sikaAbrahama ngikathi benze isivumelwano babulala isilwane njengoba kwenza uAbrahama wahlukanisa inqama kanjalo njalo nembuzi yesikazi noma yini ayehlukanisa lapho izilwane ezintathu futhi wazibeka ngokwehlukana kwasekuthi ke babhala isivumelwano sabo esiqeshini sephepha bama phakathi naphakathi kwalezi ezimbili futhi benza isifungo omunye komunye uma bephule lesi sivumelwano imizimba yabo mayibe njengaleso silwane esifile futhi basitabule isivumelwano sehlukana phakathi kanje umunye wathatha isiqephu esisodwa sephepha umunye esinye ukuqinisa lesi sivumelwano zombili iziqephu zazifanele zifike futhi zihlangane kwesisila sejuba ngokufanayo ubungeke kukopishe uma ubufanele bekungeke kube nendlela yokukwenza wawufanele ube yinto efanayo ilokho uNkulunkulu akwenze eCalvary uNkulunkulu wayekhombisa uAbrahama ukuthi ngendodana yakhe uIsaka ngokuzofika uJesu futhi uNkulunkulu wathatha uJesu wamyisa eCalvary futhi lapho wamdabula wamehlukanisa phakathi futhi waphakamisa umzimba wakhe ubeka ngakwesokunene sakhe futhi wathumela umoya ofanayo wokuye phansi ebandleni futhi ekuvukeni umoya wokuKristu uzofanele ube sebandleni kungenjalo kusise sivumelwano ngethemba ukuthi uyakubona mfowethu tete wethu umoya wokuye ufanele ube kuwe lezo sivumelwano sakhe umoya ofanayo ukholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza ulapha kulobu busuku asikhothamise amakhanda ethu angaba khona phakathi kwethu kulobu busuku wesilisa wesifazane noma umfana intombazane ongamazi ekuthethelelweni kwezono zabo na uma bengathanda ukukhunjulwa kulomkhuleko ukuthi uNkulunkulu ibe nomusa kimi futhi ungenze isitsha obungasebenza ngaso ngaphambi kokuba ubone umoya ongcwele wenza into eyodwa ungasiphakamise nje isandla sakho uthi ngikhulekele futhi Branham ngifuna ukwemukela uKristu uNkulunkulu kubusisa nomzane lokho okwangempela phezulu kuvulandose sitezi ngakwase kunene sami lokho uNkulunkulu kubusise lokho kuhle abaningana kovulanda basesitezi ngaphambili kulungile ovulande abasesitezi ngakwase kunxele phakamisa isandla sakho manje uma ungesuye umKristu ngizonicela nje uNkulunkulu alibusise uNkulunkulu alibusise bafana phansi lapha ngaphansi kwesobunxele kuvulandose sitezi uNkulunkulu kubusise ngiyasibona nesandla sakho kusobala uNkulunkulu uyakubona impela wazi konke ngawe kulungile baba wasezulwini baphakamise izandla zabo ngikholwa ukuthi baqothe uNkosi siyaqonda ukuthi asikho isikhathi esiningi esisele kuJesu yeza futhi sibona isibonakaliso sokugcina asinika ibandla yilapho amemezela khona yena oqobo ukuthi ungumesiya.
Here he is today with the same spirit in his church.
Nangu kona namhlanje nomoya ofanayo ebandleni lakhe phakathi kwabantu bakhe ephulukisa abagulayo ebikezela izinto ezizofezeka esho izinto ebikhona azisa imfihlo yenhliziyo uJesu wayibona imicabango yabo futhi manje baba siyabona ukuthi leyo nto efanayo isifikile futhi ebandleni impela ukufika kwakho kuseduze Siza laba bantu abaphakamise izandla zabo ukuze bakwemukele kulobu busuku njengomsindisi wabo siqu futhi basindiswe esonweni futhi bagcwaliswe ngomoya ongcwele ukuze baphile impilo yamaKristu azinikele ngempela. Siphekona baba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ngiyabonga ngaleyo mizuzu engamashumi amabili futhi manje wena ophakamise isandla sakho lapho kubizelwe altare kwenziwa kulobu busuku ngumfowethu uDuplessis. Ngifuna wenyukele lapha uma ubuqonde lokho ngenkathi uphakamise isandla sakho futhi ngempela ubuqonde lokho ngokusuka enhlizweni yakho. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ukuthathe ezweni lakho ngayo leyo nkathi na uyazi ukuthi wephule yonke imithetho yesayense obungephulwa ngenkathi uphakamise isandla sakho na. Wena uthi futhi Branham ngabe lokho kwenza noma yini na? Yebo mnumzane, uJesu wathi ozwa amazwi ami futhi akhole ngokuthimileyo unokuphila kuphakade futhi akayikuya ekulahleni kodwa wedlulile kufeni wangena ekuphileni. uJesu wakusho lokho uJohane ongcwele wesihlanu wamashumi amabili nane. Manje lapho uphakamisa isandla sakho uthi kwenzeni lokho kukho na? Ngani? Ngokwemithetho yesayense amandla edensela phansi abamba izandla zakho phansi. Ngeke wasiphakamisa isandla sakho kodwa bekunomoya kuwe ukuphila obekunamandla laphezu kwakho umoya ngawe ofakazile ukuthi unephotha futhi ubufuna ukuba kahle uphakamisele isandla sakho ngakumenzi wakho. Isayense ithi ngokwe uma ubungekho umoya kuwe isandla sakho besiyofanele silengele phansi kodwa kukhona umoya ukuwe owenze isinqumo futhi waphakamisa isandla sakho. uNkulunkulu wakubona lokho uma ngempela ubukuqondile lokho igama lakho lafaka encwadini yokuphila iwundlu lelo yiqiniso impela mfowethu uma ukholwa impela. Manje abaningi abakholwayo wenezelwa ebandleni manje emva kwe ukuthi sikhulekela lo muqo mkhuleko ngifuna ninyukele lapha sikubani lapha futhi masifakaze esidlangalaleni. Uma uzofakaza ngaye noma ufakaze ngaye phambi kwabantu ngizofakaza ngawe phambi kokubaba wami kodwa uma unamahloni ngami phambi kwabantu ngizoba namahloni ngawe phambi kokubaba wami nezingelo sezincwele. Yilokho uJesu akusho ngakho kwaza kulobu busuku masinya emva kwalokhu. Manje bangaki phakathi lapha osukile kuNkulunkulu ongabazi uNkulunkulu futhi ubuyele emuva esithembisweni sakho kuNkulunkulu na? Manje ngikholwa ukuthi mayelana noMusa usalokhu ungaphansi koMusa kodwa ubungathanda kubuyela kuNkulunkulu futhi uthi uma umoya ongcwele uzongena emhlanganweni kulobu busuku futhi wenze nje njengoba ushilo ukuthi wakwenza emuva lapho ukuthi bamqonda. Ngifuna kubuyela kuNkulunkulu futhi ngimcele ukuba gcwalise impilo yami kabusha futhi angithumelele ukuba ngifakaze ngaye kusesemini. Awuyikuba nesinye isikhathi emva kokuba le mpilo isiphelile ukuba uke ufakaze ngoKristu ufanele ukwenze. Manje ungasiphakamisa isandla sakho na ukuthi ngikhulekele uma ngingasiboni isandla sakho uNkulunkulu? Akubusise mnumzane uma ngingasiboni isandla sakho uNkulunkulu ngempela uyasibona. Kulungile uNkulunkulu akubusise. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonipha khona ngamunye wenu. Bekuyiliphi lelo khadi lomkhuleko na? UF ikhadi lomkhuleko UF mangaki na? Amashumi amahlanu. Indodana yami itheba ngikhona ukuthi yona noJane bakhipha amakhadi angamashumi amahlanu kule ntambama. UF ikhadi lomkhuleko UF elokuqala kuya kwelamashumi amahlanu. Manje sizozama ukukhulekela lonke lelo qembu kulobu busuku. Manje sifuni anifuni ukujaha njengenkundla yezemidlalo, ufuna nje ukuhlonipha ngokuzithoba ngempela. Hlala uthule kuze kubizwe inombolo yakho. Ubani ono FOF njengakufather ubaba UF ukuqala ungasiphakamisa isandla sakho na? Waza ngapha ngodade wethu, yima emuva ngophakathi lapha, waza ngo ngasekhethinini lapha. UF elisibili ungaphakamisa okwakho baya kukholwa. Akusikho ukuthi njalo sithela ukukholwa ukuphelele emsamo, asikwenzi lokho njalo. Kulungile lamashumi amabili nesithupha bekuyilo lina. Ubani onelamashumi amabili nesithupha ikhadi lomkhulu umkhuleko lamashumi amabili nesithupha na lokunjalo na elamashumi amabili nantathu elamashumi amabili nane ubani nekhadi lomkhuleko lamashumi amabili nane khona ke na bekuyilipi David na elamashumi amabili nambili ubani nekhadi lomkhuleko lamashumi amabili nantathu khona ke na elamashumi amabili nantathu ngabe unalona nenkazi elamashumi amabili nantathu uza khona lapha na elamashumi amabili nane ubani onelamashumi amabili nantathu na wena nenekazi na elamashumi amabili nantathu ukulungile elamashumi amabili nane elamashumi amabili nantathu ngakho siyabona ukuthi asibatholi bonke beminyene ndawonye futhi akwenzi abantu baxuxume ufuna ukuza kulokhu ngenhlonipho ukuzithoba ngokuthula wazi ukuthi wenzani uza ngokungathi uza etsheni eliphilayo uKristu Jesu elamashumi amabili nantathu elamashumi amabili nane elamashumi amabili nantlanu elamashumi amabili nantlanu elamashumi amabili nesithupha elamashumi amabili nesithupha ezansi lapho elamashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesikhombisa kulungile ngiyakhola mhlawumbe bebengazongeza ngale enye indlela nje futhi mhlawumbe elamashumi amabili nesikhombisa elamashumi amabili nesishiyagalombili ubani onekhadi lomkhuleko lamashumi amabili nesishiyagalombili na elamashumi amabili nesishiyagalombili kulungile kulungile waza ngapho khona-ke elamashumi amabili nesishiyagalombili elamashumi amabili nesishiyagalombili kulungile elamashumi amabili nesishiyagalombili owesifazane angahamba na uma engakwazi ukuhamba kulungile lokho kulungile uma engekwazi ngani sizoletha omunye ozomsiza amkhuphule
28 29
elamashumi amabili nesishiyagalombili elamashumi amabili nesishiyagalolunye ikati lomkhuleko lamashumi amabili nesishiyagalolunye kulungile ntombi elamashumi amathathu elamashumi amathathu elamashumi amathathu nanye ubani nelamashumi amathathu nanye na ngifakaze kini okuthile okukhulu kunakho konke okungafakazwa ukuthi uKristu uyaphila cabanga ngakho kusho ukuthini emphefumuleni wakho na niyazi yini ukuthi kunezinkolo eziningi ezehlukene amakhulu azezweni abengakuphika lokho obhuda bakamohamed kanjalo njalo na ngicabanga ukuthi umfowethu Robert futhi mhlawumbe umfowethu Tommy Osborne naye ukhona okuyizithingi ezenkolo ezivela emasimini angaphandle bangakutshela khona manje ukuthi bazosukuma ngo futhi bakutshele ukuthi inkolo yabo inesayense ephathelene nengqondo njengoba yethu inakho futhi bakungcono wazi ukuthi ukhuluma ngani lapho ukhuluma nabo abesabi futhi manje kodwa inkolo yethu yiyona nkolo kuphela khona inkolo yobuKristu abangafakazisa ukuthi umsunguli wabo uyaphila emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili yabo ngoba ukuphila kwakhe kuhlala ebandleni lakhe yilokho akwethembisa manje bese kuthi-ke lapho ngimi lapha nalokhu ngenza lokho kuqinisa engikwenzayo ngiyaqonda ukuthi lokho kusho ukuthini na okungenani kukhona abantu abayinkulungwane lapha kulobu busuku ngingathi kalula abantu abayinkulungwane futhi ngibe nalokho lapho bekungaba khona amashumi amane noma ya ikhulu namashumi amahlanu abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili ngesikhathi sisodwa konke kuxovekile nangayo yonke indlela akakahluleki namanje futhi akazi ukwehluleka ngoba ungunkulunkulu futhi angehluleke ngakho ufanele uqinise ukuthi uyazi ukuthi ukhuluma ngani manje kanjani ninabantu phandle lapho ongenawo amakhadi omkhuleko futhi ofuna ukukhulekelwa manje lo mugqa lapha awusiwo umugqa wokubona kufihlakele ngingeke nje ngakwenze lokho bekungangibulala bangake waziyo ukuthi ngenkathi uDaniyeli ebona umbono wodwa wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi na phakamisa isandla sakho kulungile bangake waziyo ukuthi owesifazane wathinta umphetho wengubo kaJesu futhi wamthinta futhi waphenduka wathi ubani ubethintile na futhi wonke umuntu wakuphika wabuka phandle ezithameleni waze wamthola owesifazane wayesethi ukukhwela kwakho kukusindisile wamtshela ngomopho wakhe wase unqamukile ngoba ukukhwela kwakhe wamthinta manje akakuzwanga lokho kuthinta ngokomzimba ngoba kwakukhona inqwabe bantu babemthinta uPetro wamkhuza wathi awu wonke umuntu yakuthinta kungani usho into enjengaleyo na wonke umuntu yakuthinta ungakusho lokho futhi wamkhuza kodwa wathi ngiyabona ukuthi nginakho ini kuphumile amandla kimi bangake waziyo ukuthi amandla ngokuqini na impela wababa uthakathaka manje uma owesifazane yedwa ethinta indodana kankulunkulu wayenza ibe buthakathaka bengingakumela kanjani isono esisindiswe ngomusa na Ngoba wathi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza nengaphezu kwale niyakuyenza ngiyazi King James ethi okukhulu kodwa ukuhunyushwa kwangempela kwakho uma ukubheka kungukuthi eminingi kulelo niyakuyenza niyabo ngoba ibandla lizoba semhlabeni wonke futhi lime kakhulu manje kodwa bungeke wenze kukhulu waphulukisa abagulayo wavusa abafileyo wamisa imvelo wenze konke okungenziwa bungeke usakwazi kwenza okunye ngequality kodwa kakhulu ngobuningi ngoba umoya wakhe uyofika futhi ube nebandla khona kulubukusuku ngenkathi lokhu kusaqhubeka lapha e-Africa kungenzeka kuqhubeke e-Australia kungaqhubeka ndawo zonke kodwa ngenkathi uNkulunkulu lapha emhlabeni esesimweni somuntu uJesu Kristu wayenguNkulunkulu enziwe inyama futhi ehlala phakathi kwethu manje konke kugcwala komzimba wobuNkulunkulu kwakukuye wayenguNkulunkulu ebonakalisiwe akakho oke wabona ubaba noma ngasiphi isikhathi kodwa uzelwe yedwa nguyise umbonakalisile uNkulunkulu wayezizwakalisa yena uqobo lokho ayeyikho ngendodana yakhe uJesu uNkulunkulu wasibekela intombi uMaria wadala ingamuzana nekazi esizalweni futhi noma ubani uyazi ukuthi ukuphila kuvela ebulilini bowesilisa ngabe kunjalo na isikho kukazi singazalela iqanda kodwa uma singazange sibe nenyoni yedwana ngeke lichamusele qhabo umnumzane ngoba alinakho ukuphila kulo ukuphila kuvela esiliseni bese kuthi ke kuleludaba uNkulunkulu wayengowesilisa futhi kwakungekho ndaba yokucansi ngakho nhlobo uNkulunkulu umdali wadala ingamuzana legazi wayengesile Juda noma owezizwe wayenguNkulunkulu kunjalo igazi likaJehova uNkulunkulu wazidalela yena uqobo igazi ukungcwelisa abantu bakhe bese kuthi ke kulokho kwakuhlala kugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba wayenomoya ngaphandle kwesilinganiso sinawo ngesilinganiso manje uma ngiyeolwandlekaze ngase ngithatha njengalesi sipho esincane angiphasona uma ngiyeolwandlekaze ngase ngithatha isipuno esigcwele olwandlekazi lokho ukuthi akuqhathaniseke lesi sipho esincane lapha sifana nje nesipuno esigcwele samanzi aphuma olwandlekazi lesakhe sasiwulwandlekazi lonke kodwa benazi yini uma uhlola leyo ndawana encane onayo kuwe naleyo ndawana encane enginayo kimi amakhemikali afanayo kuleso sipune sigcwele asolondlekazi lonke impela kuyinto efanayo hayi kakhulu kangako sinomoya ngesilinganiso uNkulunkulu wawuthululela kithi ngesilinganiso kodwa wawuthululela kuye ngaphandle kwesilinganiso ngakho imisebenzi ayenza ibandla lakhe wazahlukanisa phakathi kwabantu bakhe ukuze umsebenzi wakhe uqhubeke ngebandla lakhe umalolo kungesilo uthando ngumangalisi abantu behlanya naleli culo elidumile lo lokuthi oh uthando lukaNkulunkulu lucebile futhi lumzulu kanjani bangitshela ukuthi lelo verse ivesi lokugcina noma ivesi lokuqala njalo ngiyakholwa noma lokugcina latholakala libhalwe odongeni lwesikhungo sezinhlanya akekho owayengake afanekise ngepeni noma akukhondlela yokuzama ukuzwakalisa uthando lukaNkulunkulu uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade isimemo sinje pho uJehova uNkulunkulu asinikeza abantu bakhe bangane sifanele sibe namahloni ngokungamkhonzi manje ngiyaqonda ukuthi lokhu engikushilo ngokugcwele isipunu
He is here present now in this meeting. Christ is here. Do you believe that?
Manje ulapha ukhona manje kulomhlangano uKristu ulapha uyakukholwa lokho na? Manje ukuze nazi ngabe khona yini emhlanganweni lapha ongakaze abe komunye wemihlangano yami ngaphambilini na phakamisani izandla zenu ongakaze yangene uhi ingxenye yesixuku ngaphezulu kwengxenye utholaphi isikhathi ngasinye na? Manje angikwazi nje ukuthatha isikhathi lokho lapha nongene naphandle lapho enikholelwa kuNkulunkulu ongena lekhadi lomkhuleko ukubona okufihlakeleyo makube phandle lapho uyakholwa ukuthi unokukholwa kwenele ukuba uthinte ingubo yakhe na uyakukholwa na uyakholwa ukuthi unokukholwa na uma ukukholwa kulungile ungaba nakho manje uma uJesu Kristu enguye izolo lomuhla laphakade ngokukholwa lokho na ukukholwa ngempela ngempela lokho na awu ngabe ungumphristi omkhulu ohlezi ngakwese kunene sikaNkulunkulu manje futhi angasincusela ekuvumeni kwethu izono futhi ungumphristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu na uyakukholwa lokho na ninazifiki niyakukholwa lokho na awu manje ke lo mphristi omkhulu ubengenza kanjani uma umthintile kulobu busuku na uma enguye izolo lomuhla laphakade ubeyokwenza ngokufanayo nje bayenza ngalonkathi futhi lowo wesifazane wathi lengubo yakhe ubonile ukuthi wayengubani futhi wambiza futhi wamtshela ngalokho ayenakho ngabe kunjalo na futhi wamemezela ukuthi ukukholwa kwakhe kwakumphulukisile manje nikholwa yinto efanayo na khuleka wena khuleka wena nansi inselelo ukwahlukanisa makube phandle lapho laba ngabantu nje abami emgqeni omkhuleko manje uma nina abantu nimi lapha emgqeni omkhuleko ningabuka phandle lapho ningeke niyaqonda ukuthi mina nje ngingakhuleka kuphela futhi ngibeke izandla phezukwenu uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezukwabagulayo baya kusinda akusizo izandla zami kuphela kodwa sonke isandla phakathi lapha ngokukholwa sizobekwa phezukwenu ngokuphulukiswa kwenu asikho lapha ukuzobukisa sine Asibona abantu bombukiso singamaKristu silapha ukubonakalisa nokuninika ivangeli likaNkulunkulu uNkulunkulu wenza sithembiso wathumela iziphiwo abefundisi phakathi lapha yini iziphiwo ebandleni na uNkulunkulu umisile ebandleni ngokuqala abapostoli ngabe kunjalo na noma izithunywa zenkolo kuyinto efanayo zombili zisho ukuthi othunyiwe lowo othunyiwe abapostoli abaprofeti abafundisi abavangeli nabelusi uNkulunkulu wababeka ngomusa wakhe uqobo nokwazi phambili kwakhe ebandleni manje ebandleni ngalinye lendawo kuneziphiwo ezisishiya galelunye njengokukhuluma ngezilimi nokuhunyushwa kwezilimi nazo zonke lezi ezinye enizifundiswayo kulokho manje lokho kuyabonakalisa nje yibani kokukodwa kulobu busuku nokunye ngobunye busuku kodwa manje uma uKristu ephila phakathi kwethu makafakazise kithi kulobu busuku ukuthi khona manje nina eninokukholwa futhi niyakholwa futhi kwangathi okungenani kungaba ababili noma abathathu okuqinisekisa ukuthi ngikhulume iqiniso noma yikuphi kulezi zethameli hamba uyokhuleka futhi uthi uNkulunkulu vumela indoda ekhulume kimi futhi ngiyezokwazi ukuthi akusiyo akukho umuntu engingambona nonke kulomu qomkhuleko izihambi kimi phakamisana izandla zenu nonke nina oyizihambi bonke ezithamelini lapha oyizihambi phakamisana izandla zenu wonke lowo oyizihambi manje khulekani futhi nibone ukuthi umpristi omkhulu usaphile yini ukuba yenze ukunxusela nibone ukuthi usengamthile yini yenza lokho khona ke kuzothatha konke kusola kusuke kuwe khulekani nje sinezithombe zakho lapha kuthathwe umhlaba wonke eGermany naseMelika naseCanada nandawo zonke ukwesayense kulenga eholo lezenkolo lobuciko phezulu lapho kufakazelwe ngokwesayense uGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI yezixivizo zeminwe nemibhalo wathi wasayina imibhalo yeloqobo ukukhanya kwashaya ingilazi eqoqemisebe yokukhanya wathi ngangivame ukungakukholwa nami kodwa ikamera ngeke chathe science ephathelene nokusebenza kwengqondo akusiyo isayense ephathelene nengqondo lapha lelinenekazi elihlezi lapha libhekise ikhanda lalo phansi likhuleka lihlezi phambi kwami ngo ufuna ukwedlula kulowo mongozima ufuni na yebo futhi unemimoya emincane ekhanda lakho awunayo na kulungile sekuphelile manje hamba uye ekhaya futhi uphile uyakholwa na lona wesifazane ohlezi khona lapha kugcineni nesandla sakhe siphakamele emlonyeni wakhe kanje ufuna kwedlule kuleso sifo sikashukela futhi uphiliswe na uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uzokuphulukisa na kulungile khona ke hamba uye ekhaya futhi uphulukise uJesu Kristu uzokusindisa lendoda ehlezi lapha enomfutho wegazi ophakeme uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa mnumzane ohlezi emuva lapho na uyakukholwa na kulungile suku mawume ngezinyawo zakho lendoda khona lapha enotha yobomvu lapho ungekwazi uyisihambi kimi kodwa uyahamba uye ekhaya futhi usinde uKristu uyakusindisa manje niyakholwa nina bantu lapha ukuthi ngokokuqala kwenu na lapha yimuphi yimuphi ongokokuqala na lona wena ninikazi na woza lapha umzuzu nje yima khona lapho umzuzu nje ngabe wena nami siyezihambi omunye komunye na uNkulunkulu usazi sobabili futhi siyezihambi manje nango sifazane nasi sandla sami ngikaze ngimbone impilo yami ngokwazi kwami ukuze libone ukuthi ubufakazi obungena kuphosisa ukuthi uKristu umoya ngcwele ulapha niyabo manje uma umoya ngcwele uzongembulela uma bengingathi ninikazi uyagula awu konke lokho kuyiqiniso wena mhlawumbe uyagula kodwa uma ubezothi kimi ngithi waza ngibeke izandla zami phezu kwakho futhi ngithi uNkulunkulu uzokuphulukisa ngibeka izandla zami phezu kwakho unelungelo lokukholwa lokho ilelo yiqiniso kunjalo bengiyothi umoya ngcwele ulapha kunjalo ngiyakukholwa lokho kodwa manje uma ubeyokutshela into ethize oyenzile noma into ethize njengoba ngikhulume ngaye enza kulobu busuku embhalweni khona ke ubuye ukwazi ukuthi bekuyofanele kube ngamandla athize ngoba angikwazi wena angikaze ngikubone ngabe lokho bekungalungazi jamele na nginina abantu ongakaze abese emhlanganeni ngaphambilini akabese senda sakho uma lokho bekungelunga ucabanga ukuthi lokho bekungelunga manje nasi salda sami ninikazi angilingazi angelazi similapha nje lesi yisithombe nje sika Jwalo Ngcwele wesine lapho uye ekhaya uJesu ne wahlangana nosifazane emshonjeni wesifazane ungumSamaria futhi wamtshela ukuthi yini engalungile kuye ukhona ukukhumbulayo lokho nasi benakho emlayizweni kulobu busuku nakho futhi khona lapha kulobu busuku khona lapha ngokufanayo umoya ngcwele wesifazane angimazi angahle angabi ngumKristu angahle ukuba uyagula angahle ukuba usenkingeni yezezimali angimazi angikazi ngibone impilo yami kodwa uma into ethize ikhuluma kuye khona ke uzokwazi ukuthi ngamandla athize manje kukuwe ukukholwa ukuthi kuyini kukuwe khumbula uma ungabaza khona ke kugcine kuwe uqobo ngoba izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathethelelwa kwasho uJesu kulelizwe nasezweni elizayo angazi ukuthi ubeyokusho kodwa uma inkosi ithanda izo uzokwazi ukuthi ngabe lokho kuqinise nomaqha uzokwazi manje ungumKristu futhi angikusho lokho ngoba umi lapho usho ukuthi le ngezindebe zakho ukhuleka angikusho ngale ndlela ngoba uma ubunga kusho lokho futhi ube usalokho ubeka lokho kodwa wena ungumKristu kunjalo ngoba ngiyazi ukuthi umoya wakho uzwakala wemukeleka futhi uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo khona manje omnandi ke ela umuzi othobekile phakathi kwami nawe kumi lokho kukhanya kuhamba manje ufuna ngikukhulekelele isimila naleso simila singaphansi kwengalo yakho yangakweso kudla kufana nefindo kunjalo uyakhole ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani na nkosikazi Lindsay ungaye ekhaya futhi uphilise uJesu Kristu uyakhole manje ngayo yonke inhliziyo yakho na manje sonke nje sibe sikhuleka sibe sesimweni somkhuleko woza tete wethu manje baba wasezulwini ngikhulekela ukuthi uzomphilisa egameni lika Jesu manje uyazi ukuthi bengiyokwazi ukuthi yini ebingalungile kuwe ngaphandle kokuvuvuka komphimbo wakho nezinto uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uNkulunkulu wasezulwini yiba nomusa futhi uphulukise ubungafuna ngikutshela ukuthi yini engalungile kuwe na uyafuna ngikwenze na inkathazo yamanenekazi inkathazo yabesifazane kunjalo na manje hamba nje endleleni yakho ukholwa uyabo yiba nokukholwa nje manje waza mnumzane Nkosi ngikhulekela ukuthi uzosiza umfowethu othandekayo futhi uphilise njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe egameni likaJesu. Woza umfowethu. Baba uNkulunkulu uphilise umfowethu ngiyakhuleka egameni likaJesu. Amen. Woza dadewethu uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa manje lapho sikhuleka na manje ningangabazi. Manje baba osezulwini ngikhulekela ukuthi uzomphulukisa futhi umsindise egameni likaJesu. Woza dadewethu. Batshela ukuthi yini engalungile umbono awukuphulukisi ngokukholwa kwakho kuNkulunkulu ukukuphulukisayo uyabo uselapha akazange nje ashaye lowo futhi ahambe lapha woza lapha mnumzane uyakholwa uma uNkulunkulu engakutshela ukuthi yini inkathazo yakho ukuthi ukholiwa ukuthi kuyoba kuNkulunkulu ubungakwenza mnumzane na kulungile kusobala manje ofuna ngikukhulekele ileso simile busweni bakho yilokho okufunayo manje lindani umzuzu nje futhi ngibone ukuthi umoya ongcwele uzosho enye into nebo manje nje kusobala ubona isimile busweni bakhe uthe nje angama lapha ngibone ukuthi yilogo abekufuna nebo isimile busweni bakhe kulungile mnumzane yebo mnumzane yilogo ufuna ukukhuleka ngakho isimile busweni bakho ubonakala uyindoda nomoya omuhle yebo umfundisi kunjalo nawe awusuye walapha uvela kwelinye izwe yizweli lamahlathi enxa zonke uvela eArkansas futhi wena ukhulekela umunye umuntu eArkansas lowo muntu nomdlavuza wake waphulukiswa umdlavuza nomdlavuza wawusetanyeni yakho wakhulekelwa ngawo waqathaka kunjalo lokho kwakuse-Jonesboro kunjalo lowo ngo-isho kanje inkosi lelo iqiniso uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela ukuthi ungubani na mfundisi ohloniphekile mnumzane Shepherd lokho kuzosuka ebusweni bakho uma uzokukholwa hamba futhi ube nokukholwa kuNkulunkulu futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu akubusise yiba ukholwa ngakho yilokho kuphela nje wonke umuntu abe semkhulekweni manje wonke umuntu ekhulekela laba bantu abagulayo ukuba ke kungumama wakho kanjalo njalo ephuma na ngiyakhuleka ukuthi uzobuyisela kubona komfowethu futhi umvumele aphiliswe egameni lika Jesu amen uNkulunkulu ubeka izandla phezu kwesifazane kwangathi angaphulukiswa kuJesu umfana onamehlo aphuphuthekile avulekile ngekathi ehla ngezitebhisi asidumise uNkulunkulu wonke umuntu ngabe wakhulekelwa na lokho bekungaba buka uyabo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakutshela enye into ngawe na uyakholwa na ngabe lokho bekungakwenza ukholwe kakhulu na isizathu lokho kuyinto ebucayi ufanele ube nomfutho omncane nje wokukholwa uyakholwa ukuthi angakutshela na leso simila yilokho ufuna ukukhulekelwe kusubala nobuthakathaka bese kuthi ke unokwethuka wena wonke ngento ethize kungokuthi ya ukuthi unothandiweyo ufuna ukukhulekelwe lo bekungumyeni wakho belapha emhlanganweni futhi ufanele ahambe ayikhaya kunjalo uyakhole ukuthi uNkulunkulu ngangitshela ukuthi ungubani na nkosikazi Austin futhi ungaya ekhaya futhi uphile ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho ungangabazi bani ukukholwa kholwa wonke umuntu kholwani manje ngayo yonke inhliziyo yenu khulekela ukuthi uzokwemukela ukuphulukiswa kwakhe futhi njengoba edlula kulo mugqa kwangathi isiqalekiso singasuka kuye egameni lika Jesu amen kulungile manje kholwani kunjalo mfowethu uhamba ukholwa ukholwa Woza tete wethu ukholwe nje ngayo yonke inhliziyo yakho lapho uhamba manje baba wethu asezulwini nomusa ngikhulekela ukuthi uzobusisa utete wethu futhi umphilise egameni lika Jesu amen lapho wedlula emgqeni sengathi nje ungaphansi kwesiphambano khona ukuthi wedlula ngaphansi kwemikhuleko yalabo bantu baba egameni lika Christu kwangathi utete wethu angaphulukiswa noma uzofana lowo mdlavuza kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na manje kuyinto esabekayo kodwa ubumnyama busukile kuwe lokho sekuhambile kuwe manje uma uzokholwa mdlavuza usoze wakubulala hamba ngendlela yakho ngabe ngabe lokhu uxolo mnumzane bengicabanga ukuthi bese bephelile bengehla ngiya enenekazini ngezinye izikhathi leyo mibono ingenza ngibe buthakathaka futhi ku wena nje idonsa izetha meli nayo yonke into kakhulu 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 uyakukholwa na lokho kuhle kakhulu lokho kuhle kakhulu lokho yisifo sakho sikashukela sikukhathazile kancanyana impela uyakholwa ukuthi uKristu uzokuphulukisa kuleso sifo sikashukela ngempela na kunomkhuba ofanele uyeke futhi okubhema osikelidi kunjalo futhi enye into odinga uJesu njengomsindisi wakho kumnyama ngakuwe awusoye umKristu uzomemukela manje njengomsindisi wakho siqona uyamemukela njengomsindisi wakho na kulungile Mnumzane Perry lelo igama lakho Mnumzane Perry usindisiwe manje uKristu uthethelela izono zakho uphulukise ukugula kwakho hamba endleleni yakho futhi uphile egameni likaJesu Kristu uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na wonke umuntu uyakholwa na manje angazi noma labo bantu aba phakamise isandla sabo emizuzwini embalwa edlule uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyawuzwa umkhuleko na ungeza lapha futhi ume khona lapha umzuzu njena ubungathanda ukwenza indlela yakho khona phansi lapha ngekathi usebukhoneni buka moyo ngcwele ukuthi ubungathanda ukwehlela khona lapha sisaculeculo na nonke nina elidinga uKristu ningeza khona lapha umzuzu nje ukuthi ufuna ukumemukela njengomsindisi wakho seqona woze lapha ebukhoneni bakhe awusoze wasondela kakhudlwana ngiyanitshela bangane ngethemba ukuthi aningi bali njengohlanya nginitshela iqiniso umoya kaNkulunkulu usemhlanganweni manje niyakwazi ngaleya kwanoma yiliphi ithunzi lokungabaza manje sisacula iculo sizawucula ini na uthini na ngiyamthanda sisacula ngiyamthanda kovulanda basesitezi sizonilinda yehlela lapha futhi ume lapha nje nongomkhuleko omncane oqondene nomuntu uma uthanda khona phansi lapha woza wazise abantu ukuthi umkholo ngempela futhi ufuna ukubemukela khona ebukhonini bakhe manje yehla ngo futhi ume lapha kulo lomgodi ngange nami imizuzwana embalwa nje uzokwenza manje na sisacula ngiyamthanda kulungile mfowethu uPorras
Will you come right on now you that raise your hand?
Uzoza ngo manje wena ophakamisa isandla sakho na. Uma ngo kovulanda basesitezi kunjalo.
Just my salvation on
Bangane ngifuna kunibuza nike nicabanga ukuthi niyo sondela kakhulu kunoma ninjalo khona manje nize nibone isimo sakhe sibonakalayo na ulapha ngingumfowenu ngingumuntu nje njengani kodwa nje ngokwazi ukuzinikela kumoya futhi ngiphumule uyazenza lezo zinto manje ngibuthakathaka ngempela njengoba ningabona umjuluko ogeleze sendleni sami insindiso eCalvary ungeze manje na Inkosi ayazi izimfihlo zenhliziyo yakho ingenza izimpumputhe zibone izithuli zizwe izimungulu zikhulume bukhona bakhe obunothando obulapha ungephume manje na uma uhlubukile uqhele kuyitele uNkulunkulu ubanda enhliziyo yakho ufuna isihlakalo esisha loNkulunkulu ungeze ngaphambili na noma ngisho ngabe ungakawemukeli umoya ngcwele kungani ungenyuki khona manje na inyukela lapha futhi Abawazi umbhalo ungazi sebenzisa izimangaliso zesambulo seshumi nanye onyangeni wabezizwe lokho kukumaJuda futhi ngolunyelwa lezi zinsuku uNkulunkulu uzongivumela ngiye eJerusalema lokho kuzoba yikho khumbula nje uma ningikholwa ukuthi ngiyinceke kukaNkulunkulu lapho amaJuda emukela uKristu njengoMesiya abezizwe sebephelile ihora lakho kungcono uze kanye futhi ngakho ngizoqiniseka ukuthi angizukudingeka ngiphendule ngalolo suku kanye futhi bafowethu abange befundise phumani futhi nize lapha nizophuma na
That's right. First love me and first just my salvation on Calvary. Mm.
presence of his being. Come right on down, that's it, sister. Come right on, brother dear.
Yes, I'm go. You look how good the director was. I'm go. I'm for to turn the guy.
Heavenly Father, we now bring to thee in the name of thy
Baba, says the name of Jesus, let your work, Amen. And let the Nayako and Gosu Jesu, Laba, Abazi Sola, Yabami, Bepegene, and Ezitameli, Baya, the Sola, and Gezono Zabo.
They are the trophies of this meeting. The trophies of by Zindebe,
Zalom, Sangano, Zindebe, Zomusa, Wako, Nobuko, Nabako, Gulochiwe, and Paleluguchi, Agakonges again, Umoba Bawami, and Gamtes Gukala.
And then it is
Futi, Konage Gulochiwe, Futi, Gonke, Ubabangi Pekona, Wios again.
What a privilege, people, this is tonight. To know that God
is going to be so good, so good, so man, the Obatian Selenda, and any Akel Jesu, by his pose, the Chandu Kunukulu, as he pined the Nayake, O Christu Jesu.
No man can pluck them. Agakonga,
Bashwita, Sandini, Sami, Guasho Jesu, Balapo, Bavigel again, Gopepa.
They come upon the conviction of their.
Benyuka ngogule feitala, go moya wa bongo si, umoya ngwele, ba leche bukone nbako, ba nilisegi luguti, ba nipucha, futi, ba funa gupila, ugupagate.
You said as many as believe.
Wena wati abaningi abakholwayo bemukela lokhu kuphila ukuphakade futhi washo ukuthi yobavusa ngosuku lokugcina. Futhi ukucabanga ukuthi njengoba ilanga lifuthi kumele seliqale ukuhlamba umhlaba ezincane izimpilo ezifihliwe zalezo zimbalizi lelo thulini. Ukuthi akukho sosayense obengake athole leyo mbewane yokuphila kodwa ibilele othulini. Futhi nje isimo sendawo esifanele salelo langa saveza izimbali ezincane zezandawo zonke. Lokho kungekathi ilanga i-LANGA elivusa impilo yezitshalo laveza imbali. Ngelinye ilanga indodana kaNkulunkulu izofika nalaba bantu kulobu busuku abami lapha ukwemukela kuphila kuphakade phambi kwalezi zethameli phambi kwezinceko zakho laba befundisi manje bami lapha ukuba bemukela kuphila kuphakade futhi kwelokuyosuku bangahle baye othulini kungahle kube nebhokisi lomngcwabo abalele kulo udaka luthululwe phezu komzimba wabo itshe lethuna ligxingekiwe kodwa bangeke bakufihla kuphila kuphakade lapho uJesu efika bazophuma ngoba wakwethembisa. Sibanikele kuwe Nkosi futhi bayimiklomelo kwangathi bangaphila impilo ende lapha emhlabeni egcwele injabulo nokuthula kwangathi bangathela ekhaya elihle ibandla lasekhaya elihle futhi lapho bahlale bethembekile endaweni yomsebenzi baze bakhululwe ngokufa kule ndlela yasemhlabeni siphe khona baba bangabakho egameni likaKristu. Wena umi uzungeze yalitshale wena okhuphukela ukuphenduka uyakholwa manje futhi wemukela uJesu njengomsindisi wakho seqo ukholwa ukuthi wena ukuthi konke ongakwenza ngokuzisola ngezono zakho na ocelayo uyaphiwa. Uma kukholwa ungaziphakamisa izandla zakho ukuthi manje uzoshiya izono zakho futhi wemukela uJesu njengomsindisi wakho na phakamisani izandla zenu konke ngase altare kuyamangalisa iNkosi uNkulunkulu nibusise. Manje mfundisi bazalwane ngifuna ninyuke nibenga kubo lapho bekhona nibeke izandla phezu kwabo futhi sizobakhulekela ukuthi bemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele khona lapho abami khona yenyukani ngo ngakubo ngamunye wenu yenyukani ngapho wonke umuntu ninde befundisi lapha buthanani ngapho futhi nibeke izandla phezu kwabo ukuthi bazokwemukela umbhaphathizo kamoya ongcwele. Manje zonke izethameli khojamisa ekhanda lakho ngomkhuleko ngenkathi besakhuleka futhi. Mfowethu Duplessis, woza lapha futhi hole lo mkhuleko uma uthanda sisakhuleka.